kemarin sakitnya gak stres.
Bofile zolo ga tlola time bana stata kitsulo re why makona zwika tsa lesinae ho sa tse buti se mas dai jigile khongo ga batha drive banki jiga fa ke spy a ke tele ke ba fana longa try tseni jitene ba le ni try ba re tseni jitene ba le ni try.
Para el sexo de gastar.